Ghetto loving, me na kupa ghetto loving, eh. Ghetto loving. Mapenzi piwa miumbwa na God mse.
Ghetto loving, me na kupa ghetto loving, eh. Ghetto loving. Mapenzi piwa miumbwa na God mse.
I will fight for you, die for you. Kila kitu nita do for you. Kosana na mbogi nita fight for you. Kila kitu nita fanya just to be
baby,
with you.
Cool it down. Hakuna cha vurugu rume nituliza mie. You know I love you so much. Ata mama kikuona talk I love right for you, die for you. Kila kitu wewe nita do for you baby.
Ay, unajua mini ghetto boy. Na bado church boy. Na ata kwa mapenzi na kuanga lover boy. Ay, nitaita jeshi utinesi. Mbele ya kanisa, mbele ya wakurugenzi. Ghetto
loving.
Mina kupa ghetto loving, eh. Ghetto loving. Mapenzi piwa miumbwa na God mse.
Ghetto loving. Mina kupa ghetto loving, eh. Ghetto loving. Mapenzi piwa miumbwa na God mse. Nimetafuta mapenzi for a long time. Ila sijapata ya kweli mapenzi for a long time. I'm looking for a ghetto love. Oh, ghetto love. Oh, ghetto love. Oh, ghetto love.
Ah, usitafute kwingine. Niko hapa juu yako sio mwingine. Mungu Baba alinunganisha na wewe si mwingine. And I'm looking for a ghetto love. Oh, ghetto love. Oh, ghetto love. Oh, ghetto love. Oh, ghetto love. Ghetto loving. Mina kupa ghetto loving, eh. Ghetto loving. Mapenzi piwa miumbwa na God mse.
Ghetto loving. Mina kupa ghetto loving, eh. Ghetto loving. Mapenzi piwa miumbwa na God mse.
Ghetto loving. Mina kupa ghetto loving, eh. Ghetto loving. Mapenzi piwa miumbwa na God mse.
Ghetto loving. Mina kupa ghetto loving, eh. Ghetto loving. Mapenzi piwa miumbwa na God mse.
Producer Paulo.